Ayayaya. Shaman Rose Entertainment in a shamanic style. Mr. Bazooka. Sikiliza muzika.
Yekwe, kwenye mbia nyimba yekwe. Asinga ya ulundi yekwe. Antambuza kukubwa bulirutete. Ngangunonya yekwe. Kwenye mbia nyimba yekwe. Zila onzunza zunza ngabuli lukete kanoke nkutanze ketumala bute kira tukende kutwale mubakate kira tukende kutwale mchalo oh tukende kulake kubakate ma baby ma swile ma lale ma leile bazuka yekwe kwenye mbile nyimba yekwe asinga yabulunji yekwe.
Mwenye niliwambie lakini wengine mbona walikupokea. Hakuna mani sina na cha kufanya maskini. Mwenye kuna na nyumbani. Katumare always kuwa nami. Na kusoma ata sija soma lakini Mungu huyo ndo my provider. Kila kitu ndana nipatia. Naomba kuomba Mungu akensikia. Mungu wangu akenipokea. Wasi wasi sitakie. Nitakushika pole niwete. Uje kuja wakati na mipati kwa kaka katawo. Uwe na milele na mimi niwe wako pamoja.
Yekwe, kwenye mbia nyimba yekwe. Asinga ya bulunji yekwe. Antambuza kukubwa bulirutete. Ngangunonya yekwe. Kwenye mbia nyimba yekwe. Asinga ya bulunji yekwe. Antambuza kukubwa bulirutete. Ngangunonya yekwe.
Don't want anybody touching you. My body for you girl dancing with me. Feel the beat the control. Shaking my hands it taking me high. Look into eyes and they realize it. Diamond the color they sweet like a melody. Body Russian, my decision, my solution. My baby, my darling, my sweetie. You my big deal, you my destiny. You my everything, my
ninakupenda baby usiniache baby.